nika kupa the approach of hi baby, you're so beauty, I wanna talk to you. Ulinipa macho ya mapenzi, roho yangu ukaishika kishenzi. Navyoongea nimeishi nawe miezi, lakini sister vipi, mbona unipi? Sister vipi, mbona sishiki? Nikushike kidogo niku nikushike kidogo niku
nataka kukushika mo. Sasa nimechoka, leo nimeamua kukuomba, naomba tu kidogo tu.